you're listening to the mixtape of the baddest DJ, the most talented DJ, DJ Gantel, straight from Demakufu Entertainment.
Badala ya kushikisha, haya sifiwa Yesu kila siku ya maisha yangu. Bila ya mini bure bure bure, mini bure bure bure.
Hey, Kantel.
DJ Kantel, the baddest.
Demakufu, Demakufu Entertainment.
Neema inatosha. Nikiimba ni shuhuda mimi natoa
From nothing to something.
Neema inatosha. Vile unaona mimi nang'ara kama jua. Neema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua. Neema inatosha.
Dreams.
This is DJ Kantel the baddest. You better recognize.
Boy David.
Nina shindwa tokeje kwenye sana nisiki. Nataka umeleze nielewe. Ona hata juhudi zangu kagonga mwamba nikafifia. Leo nachekwa sana. Kimziki sisikiki tena. Ona wananiona sifai. Kimziki sina nafasi. Nilize nifanye nini. Sijui nifanye skando au wimbo. Wenye utata ndo msikike au nifanye jingo. Wanitambue no 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 ila mwaka mineta. Nituke na we. Nituke na wewe. Nimetuka kufuata wanadamu.
Nituke na we.
Love it nituke
na we.
Nataka nituke.
Nituke na we.
Nituke na wewe.
Nituke
na wewe. Nataka nituke. Nituke na wewe. Nishike mkono. Wengi walinidanganya eti niwe kama waonekana no wenye kiki na wenye maarufu sana. Wako wapi leo? Kisicho idhinishwa na Mungu hakiwezi kudumu, ndo mwanzo tena mwisho. Tena mwisho akisema ndio, ndio yake ni ndio na amini. Tendo mwenye kuinua, tena kubariki. Si lazima nifanye skando au wimbo wenye utata ndo msiki. Au nifanye jingo wanitambue, ila mwaka minataka. Nituke na wewe.
On the one kings and Jews. It's your maddest selector. Selector can't tell the baddest. You better recognize.
Katika roo, wanakamweka chini. Katika bonde, nalo limecha mifupa. Kamwambia Ezekiel, cha mifupa yaweza kuishi. Na ye akajibu, e Bwana wajua wewe. Bwana kamwambia, tabiri juu ya mifupa hii. Enye mifupa, lisikia neno la Bwana.
Kwa Mungu aiweke dhahiri. Kwa wanadamu waliona chikavu, kwa Mungu waliona jeshi moja shupavu. Kuna wengi wetu tunapambana, ng'ang'ana, maisha yetu ngumu zaidi ya changa. But yetu ni ya wakawe condition. Position yetu in Christ more than victorious. Healthy, wealthy and righteous. Maandiko inasema si warithi wa ufalme. Hautakufa, utaishi na kusimulia wema wa Bwana.
Asante.
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 Asante Baba.
Asante Baba.
Asante Baba.
Asante Baba.
Mama,
nimekupenda mama yangu reli, afadhali mimi lale njaa, lakini mama pata kijure, so najua mimi pozire, nimekupenda mama yangu reli, afadhali mimi lale njaa, lakini mama pata kijure, miaka kumi na saba reli, mama umegonjeka sana, miaka kumi na saba reli, mama umegonjeka sana. Share naona unapoteza yoyoyo furaha ya maisha re naona na 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 yeah mama wangu shujaa yeah yelele mama umenitunza kwenye tabu na njaa shibe na raha mama upo sina cha kukulipa cha kukulipa kwa upendo jirani eti mama wili ni mchafu sana eti mama wili ana hata mavazi eti mama wili nywele yake mbovu ataka mchafu yani mama yangu ataka kilema yani mama yangu ataka manaka amechaka ni mama yangu yeah yelele mama wangu shujaa Pozire, nimekupenda mama yangu re, afadhali mimi nilale nja, lakini mama pata kitu re, wande kwangu
Chunga tutado
Wanauliza hati hati tuko happy hao Tuko high high na siyo ya happy hao Epi yetu safi siyo kama ya farao Litoka bye bye tuna Yesu kama kawa
Bado ni mapema Hatuja ansa hata kupika dema Uko kwa kiti lakini umehema Wale wa taxi ndeo mutatema
Wanasema eti happy bangi Mukoko na wa super amate Izo sisi joa zitu bambi Kuna rasema
Didi daddy die Mahali kuna yesu ay Ndo mimi najinai Didi daddy die Mahali kuna yesu ay Ndo mimi najinai
Najinai Mimi najinai 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 Mimi najinai Najinai Kwa yesu kuna raha na furai otherwise Ningekuwa happy on the other side Kizungusha maisha kimchezo kama
Tunajinai Utadhani hapa kumebomoka Na wale watiaji wamechomoka Hawataki njaro zetu za kuokoka Shetani yako wapi ya metoroka
Happy yetu siya hangover Usiku mchana kabambe Usisliki we come over Kwa yesu tusha dunga kambe
Aya 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 Leo basi nikufaya aya aya
Selector. Selector can tell the baddest. Nairobi, Kenya, you better recognize.
Nilitaka nijulikane mie mie, nionge wanisikie, tushindane nishinde. Na nilitaka niwe na sifa, muna simama punde nikifika. Na nilitaka niwe na dereva, mtu wa kunifuata, kubeba mkoba. Joto ikizidi nipepetwe, nikijamu nichekeshwe. Mambo haya yote,
all the ones and twos. It's your maddest selector. Selector can tell the baddest. Nairobi, Kenya, you better recognize. For more contact, 0791-546-922.
Nilipata rafiki adui, nikiwa nazo wazuri, nikikosa hawani tambui. Nilitaka mchana yelo yelo yelo, kupandisha ego, sikutaka wedo. Nilipata rafiki ya
nikiwa,
nikiwa nazo wazuri, nikikosa hawani tambui. Nilitaka mchana yelo yelo yelo, kupandisha ego, sikutaka wedo.
I can't tell, hey, I
Eyo, 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 ni Mo T-shirt, baba. Nasa yuko in the mix na DJ can tell. Everybody's straight out of them Google DJ Academy.
This is DJ Can Tell the Baddest. You better recognize.
Baba bila we, sina mbele wala nyuma. Baba bila we, maisha ngumu kama chuma. Baba bila we, mi matoni na kuzuka. Zona ya kwangu. Baba bila we, sina mbele wala nyuma. Baba bila we.
Do you want to be a DJ? Come and train with Deba Khufu DJ Academy.
Baba bila we, maisha ngumu kama chuma. Baba bila we, ni machozi na kununa. Zona ya kwako, kila wiki kama sukuma. Umesema baba, sitaona aibu, aibu. Ukasema baba, ya shetani utaharibu, haribu. Zona sema baba, kwangu uko karibu, karibu. Jioneshe baba, na jina lako libaki juu, baki juu. Wacha wacheki, jioneshe na mimi. Wacha wacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, yo, jioneshe na mimi. Baba yo, yo, jioneshe na mimi. Hata kabla kuingia kwa hii dunia, nitumie moyoni. Ukanipangia hata siku za usoni. So sina ujanja mimi, sina ujuzi mimi, sina ujanja mimi. Jioneshe na mimi. Wanatry kuniweka lo. Lakini ai. Baba na kuno no. So naomba jioneshe na mimi. Ndio wacheki.
Yeah. Misha de la Bowie. Taxi step in. Show them clocks. In my land, Buddha, let me show you the plot. I say relax. God, we owe him a lot. Nakani content, we downloaded a lot. Na villain, I spit, they feel like I'm reloading a clock. Shots fired, even none of them be poking, I'm blocked. Relax, no wicked mind, no wicked mind. We done him in this, not tense, we defined. Hatuna, whoa, whoa, we still blind. But they don't wanna talk about the game, I'm feeling alive. I say relax, loaded, relax. Now it's official, billable when tax we step in. Show them clocks, to Milan, Buddha, let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashita bye-bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation of mind, woo, focus in on the eye. I say relax.
Oh my Jesus, oh.
Is DJ Cantel the baddest? You better recognize.
Yes, it does.
I say relax, we loaded relax. It's official, we love a wet tax. We step in, show them clocks to my land. Buddha, let me show you the plot. I say relax, God, we owe him a lot. Nakani content, we downloaded a lot. Na villain, I spit, they feel like I'm reloading a clock. Shot fired, even none of them be poking, I'm blocked. Relax, no wicked mind, no wicked mind. We done him in this, not tense, we defined. Hatuna, whoa, whoa, we still blind. Papa did open a top of the dream, I'm feeling alive. I say relax, loaded, relax. Now it's official, billable when tax we step in. Show them clocks to Milan, Buddha, let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashita bye-bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation of mind, woo, focus in on the eye. I say relax, tumsifu mumba, yeah. My heart skips a bit, book my yeah. Selling that higher than in a scoop my dre. Yeah, do not tambua. Sit do my yeah. To now what our moshi win, I'm smoking it. Back to back, no limit how I'm throwing it. His precious blood, we done soaking it. He hopped it up, I'm provoking it. I say relax, woo, hindo kendo na die. Go kwa ma jani kele kendo kwa chai. Elevation, yendo kendo, I'm high. Nime focus na Christ, yendo na eye. I say relax, woo, we loaded, relax. Now it's official, be labo when tax we step in. Show them clocks, Kumelan, Buddha, let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashita bye-bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation of my, woo, can I sing on the ass?
Bir bang bang. Mr. Seed again, Mr. Seed again, yo.
Oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah.
Charles Barrow on the beat, yo. Nimetoka East Most Beloved, Nineema inatosha. Nikimba nishuda minatoa, Nineema inatosha. L-O-V-E-Y-O-U. God in a nibamba every night and day. Cause you they make me to feel alright. Bidi bang bang. Bidi bang bang. Mr. Seed again.
Hey, Gantel! Gantel!
Mr. Seed again. Yo.
Oh, oh, ah. Oh, oh, ah. Oh, oh, ah.
Charles Barrow on the beat, yo. Nimetoka.
Kufu! Kufu Entertainment.
Nineema inatosha. Nikimba nishuda minatoa, Nineema inatosha. L-O-V-E-Y-O-U. God in a nibamba every night and day. Cause you they make me to feel alright. Bidi bang bang. Wacha ni kuambie brale. Uyu God misiwezi msare. Akinita minaran kama mkale. Najua ana come to someday. Vile unaona minangara kama jua. Nineema inatosha, kuwe na ukame ama kuwe na mvua. Nineema inatosha, yeah, whoa, yeah. Nineema inatosha, yeah, whoa, yeah. Nineema inatosha.
Hizi madinga, Range Rover Bima. Ni kwa neema amenipa, leo wenda huna, kesho watafuta. Na kwa neema itafika. Usife moyo ngangana, Mungu wetu ni ndiyo tena, amen. Magoti piga sana na ukimuomba Mungu, amen. L-O-V-E-Y-O-U. God in any bamba every night and day, cause you they make me to feel alright. Vile unaona minangara kama jua, minema inatosha. Kuwe na ukame ama kuwe na mvua, minema inatosha. Yeah, whoa. Yeah, minema inatosha. Yeah, whoa. Yeah.
0791-546922. Contact DJ Cantel the Baddest.
DJ Cantel the Baddest.
Benda, benda, tumana mina, eka, niko mikononi mwake, kila kitu kiko better.
Mungu wangu wanapenda, penda, penda. Na sando wana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wanapenda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Mungu wangu wanapenda, penda, penda. Na sando wana mina deka, deka, deka. Mungu wangu wanapenda, deka, penda, deka. Anani penda na deka.
Nikimwita na come through. Mwana na msifu, maombi ya najibu.
Beta, kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote. Wengine tanda, wengine waminifu. Kuikiketa inawanyeshea wote.
Kuna wenye dhambi, wengine takatifu. Jua likiwa kali na wawakia wote. Wengine janda, wengine waminifu. Vua ikinyesha inawanyesha ya wote.
Penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, numana mina deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta. Wangu wana
penda, maskini na tajiriana. Penda, penda, numana mina deka. Niko mikono ni mwake, kila kitu kiko beta.
Laba nchukue, nifuze, natana kusoma. Kwa shule yako, kwa shule yako.
Shinda adui akileta majari. Unitayarishe, unibadilishe. Mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka.
Baddest 0791-546922.
Hey, Gantel, Gantel.
Shule yako watu dangani. Ni ukweli na uwazi. Wanafunzi hawagomi. Walimu watujali. Unifunze nipamu. Wote ni waheshimu. Yesu ni mwalimu. Yesu ni mwalimu. Nijue kuandika. Sabu baraka zako. Nijue kuongea. Iubiri neno lako. Kwa watu wako.
Baba nichukue. Nifunze. Nataka kusoma. Kwa shule yako. Kwa shule yako. Nichukue. Nifunze. Nataka kusoma. Kwa shule yako. Kwa shule yako.
Showbiz, showbiz, liko your people down with your man and less drama. Enough with the showbiz, showbiz, liko your people down with your man and less scandals. Iendele, 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 you do my endele. Iendele, 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 you do my endele. Ulianza na ro, ona sasa, uko kwa mwili, inanivunja ro. Mbona sasa, atuko kamili. You're not going to church, you're going to clubs. Your life is tricky, your life full of showbiz fancy girls. Unatafuta kiki, I'm not judging, I'm not judging. I'm one of them, I'm not judging, I'm not judging. But it's a problem. Enough with the showbiz, showbiz. Liko your people down with your manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Liko your people down with your manless scandals.
Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele,
Mind them still. Remember,
enough with the showbiz. Showbiz, little youth people done with your man and less glamour. Enough with the showbiz. Showbiz, little youth people done with your man and less scandals.
That's how I tell you the lay. You do my in the lay. That's how I tell you the lay. You do my in the lay. That's how I tell you the lay. You do my in the lay. Enough with the showbiz.
This is DJ Cantel, the baddest.
Mbembeleze hakuna Mungu kama wewe, umenitoa. Yesu nimembeleze hakuna Mungu kama wewe. Umenitoa mbali ndio maana niko hapa.
Usinipite Yesu, mimi tu mwana wako. Unapodhuru wengine usinipite, maana kiti chako cha rehema na kitazama magoti napiga pale.
Kwanza unanidunga makaimati, oh, 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 oh. Bala wakayoni.
What about your mote?
Balo koli.
Nasikia
kuruka kama slide ole ole. Chukaja wayangusha ukijana wakayoni. Amenipa moto wa balo koli. Deli anifunza utadhani niko kole. Kwake niko fully, fully. Natulia tuli, tuli, tuli. Za shetani misi kuli, kuli, kuli. Na papunga kaki fully, fully, fully. DK kwenye bed.
Yajawai, yajawai. Ajawai ni angusha.
Ajawai, ajawai. Ajawai ni angusha.
Yajawai, yajawai. Ajawai ni angusha.
Ajawai, ajawai.
Ajawai, ajawai, mina ye kama suti na dai. Kutoka nizaliwe uwaro, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro. Kutoka nizaliwe uwaro, nikicheza na uwaro. Akanitoa chini kwa mtaro, jina lake juu Kilimanjaro.
Anabaki akitetemeka, shetani anabaki akitetemeka. Oh yeah, shetani anabaki akitetemeka. Anabaki akitetemeka, shetani anabaki akitetemeka.
Bibi vijana wazee shikamo, ana try kuniita sitago. Shetani anipati ngoa, nampateke kawaifu ya nijemo. Masterpiece, masterpiece, nataka blessings, na nataka peace. Masterpiece, masterpiece, nataka blessings, never you won't get a peace. Nikikaa kwa shetani sitamea, ana niseti na hata nichomea. Nikikaa kwa shetani sitamea, so I'm not there. Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba,
chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba.
Masterpiece nipate chini ya mwamba,
chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba.
Masterpiece nipate chini ya mwamba.
Ukuinja ni kunoma, ukuinja ni kunoma, kunoma, kunoma. Devo wa try kutuchoma, ana try kutuchoma, tuchoma, tuchoma.
Niwe kwa chacha ma niwe kwa keja, mina Yesu kateja, teja. Niwe kwa chacha ma niwe kwa keja, shidani ya nipate teja, teja.
Nikika kwa shetani sitamea, ana niseti na hata nichomea. Nikika kwa shetani sitamea, so I'm not there.
Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba,
chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba.
Masterpiece nipate chini ya mwamba,
chini ya
mwanake, mwanake,
chini ya mwamba, chini ya mwanake, chini ya
mwanake, 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 mwanake.
DJ Can Tell the Baddest.
Elewa, bila we sina mwengine. Elewa, kasi kwako sina mwengine. Iwe we nangoja, baraka nataka kuonja. Baba sitaleta mionja. Ni wewe nangota, baraka nataka kuonja. Ni wewe nangota, baba sitaleta mionja. Ukizuru wengine, ukizuru wengine, nikumbuke. Ukizuru wengine, ukizuru wengine, niwe kina mamoja.
I'm making. niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy. Sinaji.
Sinaji.
Yo mana vimbada, 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 bada, 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 energy.
His blood is shed. To this year we're in for game we get. Jesus set him at to turn the life. Is great every initial, but one every time confess it. Good over evil, life over death is my one and only. Right is the best every initial, but one every time confess. Joy over sadness, Christ is the way.
When we mention Jesus, we are gonna run. Mention Jesus, all the kingdom of God. When we mention Jesus, we are mention Jesus, all the damn them at the back.
Alice shwari na niko na wewe, niko na wewe. Koko nina imani nipo kidete, nipo kidete. Mkucheze nami usinungune. Mungu ana mpango nawe, sali usichoke. Najua yangu tamana, so namdansi ya tu. Shaito ana kazi ya tu, anadai kuni kazi ya tu. Domina muambia tu, mini moja wa kondo. Doni mwone so lazima ni kondo. Bounce on siku toy, sipani kibu rada. Alisio shwari na iku na wewe, niko na wewe. Koko nina imani nipo kidete, nipo kidete.
By your grace na maliza siku na hapa duniani niko na kiuna na nalisho wad na bishop kiuna. Friday kanisani tunakesha au skinny lipunguziwa pressure. Sina stress everyday mina tesa.
No stress, no stress.
Usipaniki brother. Kanipazo kizo au zigwembe. Utakuwa pande gani basi jitete. Iwe OD dance au vidole. Katikia Yesu kitole.
Alisio shwari na ikona wewe.
si choke na ye.
Nafanya nitembe mizigo kizidi ni bebe kwa hii muziki unifanye ni pepe
hali sio shwari na niko na wewe kwa kwa nina imani nipo kidete mkocheze nami usinungune Mungu anapanga nawe sali sichoke
DJ Cantel on 0791.